abasire abawozesebwa wansi w'etteeka erivunaana abakozesa obubi emitimbagano erya Copyright Misuse Act, kkooti etaputa ssemateeka lyasazaamu ssabiiti ewedde. Baakusigala mu kkomera singa bannamateeka baabwe tebasitukiramu kukozesa kiragiro kya kkooti okubanunula mu kkomera. Etteeka lino lyaleetebwa mu Paalamenti omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko, ng'agamba nti waliwo abantu abakozesa obubi emikutu emigattabantu nga batyoboola ssaako okukonjera bannaabwe. Era waliwo bangi abavunaaniddwa mu tteeka lino okutuuka ebibiina by'obwannakyewa ebirwanira eddembe ly'obuntu lw'ebyali wakanya mu kkooti etaputa ssemateeka eyalisazaamu, era neeragira bonna abakyawera ennemba n'emisango egy'okussa ku tteeka lino bayimbulwe. Omu ku bannamateeka abaali mu musango ogwaviiriddeko etteeka lino okusazibwamu Aaron Kizza agamba nti kakisigadde eri bannamateeka b'abasibe bano okukozesa ensala yako eno banunule abo be bawolereza.
Katikisinziira ku buli musibe n'eroya we agenda kwatagane n'omulamuzi kaimpulimenti ngeki naye kati nkikugamba tewadde kuddamu ate ootendala egamba nti buli musibe bafate ekyo kyawedde tewali musango. Of course bali mu bukyamu naye kati efuga ya Uganda bweto bweri kugamba nti egoberera nnyo amateeka bakora gye baagala. So kati kyekyo oyina okufuba nnyo neweerwana gwezunga gwe ngaakoresa court order. Tonaba engeri gy'abaagaana okugoberera ebyakabaziguruka naye mulimu abaavaayo ku lwakabaziguruka. So anaayanguwa aneyeerwanako n'afuna production waranti omulamuzi n'amunyonyera n'amuta release order. Abalamuzi balina okubeera release orders. Oli mulamuzi omuntu ali ku kkooti yo sona ne kkooti naye yeebeeremu.
Ye munnamateeka erombaka wa Busiroisti owekitiibwa Medard Regasegona Kalya Maggwa agamba nti okusomoza we kuli ye gavumenti okwagala okujulira ku nsala eno gisobola okukuumira abasibe mu makomera.
Ekisooka, gavumenti ebeera nampulira zibi. Gavumenti ebeera yakasobeza okugaana okugondera ebiragiro bya kkooti. Gavumenti bwe yali erayira yalayira okugondera ssemateeka nga mulimu n'ebiragiro bya kkooti. Kimenya mateeka okugaana okugondera ebiragiro bya kkooti, era mu ekyo gavumenti ekolera bweru w'amateeka. Nze mmanyi nti nno banyumirwa okugamba nti bagenda kujulira mu bbanga lye bamala nga bajuli abantu abo basigaleyo. Y'enkola yaabwe kye baakola ku musango gwa Michael Kabaziguruka, era bakikoze ku misango emirala mingi.
Mu mbeera eyo munnamateeka Segona agamba nti bannamateeka basanye okutwala ekiragiro kino eri akulira amakomera Johnson Byabashaija akiteekese mu nkola kubanga etteeka limukaka.
Omukulembeze w'amakomera mu kkooti aba akiikiriddwa puliida we nga ye ssaabawolereza wa gavumenti, teyeetaaga na kulinda kiragiro okusobola okukigondera. Wabula olw'okuba gavumenti yamwe yakujjukiza, omuntu kyayinza okukola wagenda mu kkooti n'extractinga ode eyo n'agitwala n'agisavinga Byabashaija yennyini oba ekitongole ky'amakomera. Kati bagaana okigondera ekyo ne bamussaako contempt of court personal ng'omuntu. Bwaka kati batutadde mu mbeera nti yakufuba naffe tunyigirize mu ngeri gye tusobola, naye ng'ekyo tekyandyetaagisiza in the first place kubanga abawoleza wa gavumenti nga yeroya waba yaliyo mu kkooti n'awoza n'awangulwa.
Wabula omwogezi w'ekitongole ky'amakomera mu ggwanga Frank Baine agamba tebannaba kufuna kiragiro kyonna ku nsonga eno.
Kwatako kkooti kwekulagira kkooti bwetuwandiikira nga naffe tuddamu. Kati kkooti bwebitebuka ebigambo tebikoma mu kkooti, bawandiika bbaluwa tulagira netukola bye tulina okukola.